unanishangaza kwa matendo yako makuu. Oh baba, hata nikifikiria sana. Okay, wanasema wezi kunielewa, iti ni uganga maujanja, vile my blessings ina flow, nazi
walio shinda nana me, liwa delay, ukanipitisha baba, wakini tazama me, wanapiga makofi glory to you baba, juzi walisema nina fake it, sasa wanashangaa nina make it, wanasema mina penya penya kama nudhi, eti move nina make niza movie, niza movie. Commando moves a god ni jambo. Anasema kama uko poor, sema uko rich, kama uko weak, sema uko strong. Jesus a case kasa movie.
Anashika viwete wanapona.
Aswe see your movie.
Amefanya mama stayona.
Cause when Jesus says nobody can see, know what God has blessed, nobody can go.
Na kikwinu aju utoko juu sana, nobody can bring you down.
Vitu vingine si zamana, kama nikikukosa maishani, yeah. Ni kama bank bila pesa, vipi ntatesa, maisha ni pressure, naita ni tesa.
Ni kama bank bila pesa, vipi ntatesa, maisha ni pressure, naita ni tesa.
Itanea ni kama movie, yeah. I can't tell you all, ni kama movie.
This is Boss in the Mix.